nataka tunane. It's been a while tangu tupotezane. I know you know I love you girl, I love you girl, yeah. Najua kuna kosa ulifanyaga kwangu mimi. Hakuna kosa nilifanyaga kwako wewe. So what made us separate? Why didn't we go far? Gari ninazo, jumba, bangalo, pesa za mchezo mpaka ntapukata. Kuna live opinisi, kuna move slay hipsi. Lozi na nipaga wisha kabisa, sitaki kukukosa baby please. Acha nibebe to make a scene for you, I'm going to use my gun. Kwani ni vidume gani vinavyo kusumbwa, ni mwage ubongo chini. Ni mwage ubongo chini baby, chini baby.
Tuliachanaje, achanaje, 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 tuliachanaje, achanaje.
Tulipotezaje contact mpaka leo mimi sijui. Nani alifanyaga mistake hadi wapenzo kawa maadui. Miezi zaidi ya sita imeshapita, we been fighting, nini kisa? Njoo tumalize vita. I know you miss me and I miss ya. Maneno ya marafiki ndio aliyofanya hadi ukasema it's over. Wanachuki wanafiki na wakupenda kutuona pamoja. Herolo ni cause you are my baby. Waka kuchota akili, waka yatunga. Kuna cha kweli ukawaamini ndio lipofeli. Now you calling cause umeshajua that I did not. I told you that I did not. Come back baby be mine. Nime miss zile dina za five star baby oh god. Me and you kwenye bima tuki cruise out all night long.
Tuliachanaje, achanaje, tuliachanaje, achanaje, tuliachanaje, achanaje, tuliachanaje, achanaje.
Wahi kusahau ule utamu ulo wainipa sogwa licha ufuta. Wahi kuisahau lemi taichi ya kubongo badwa licha ufuta. Nando mana leo nime kukumbuka. Rudige tueli tuvute wote shuka. Kama kuna ugumu kwenu ruka ukuta. Pale pale pa zamani utanikuta baby.